tenderness, it's what I long for. Holiness, it's what I need. Holiness, holiness, it's what you want for me.
What a blessing to be in this mighty panel discussion.
For
those who have just tuned in, in this panel discussion, we have been deliberating about the end time revival of the church. It is very important. Because we are deliberating on the road to the final revival
manake tunanena juu ya barabara inayokwenda katika uvuvio
wa mwisho that ushers the church into the kingdom of God
unaoliingiza kanisa katika ufalme wa Mungu.
In this discussion
katika haya mazungumzo,
the pathway of the revival that ushers the church into eternity has been deliberated.
Njia ambayo inaliongoza kanisa katika umilele imezungumziwa.
It is actually the path of the church that will enter into the kingdom of God.
Na hakika ni kwamba hii ni njia ya kanisa lile ambalo litaingia katika ufalme wa Mungu.
It is like the Lord is telling us,
ni kana kwamba Bwana anatuambia,
that this is the narrow path,
ya kwamba hii ni njia nyembamba,
that passes through the cross,
ambayo inapitia msalabani.
I've perceived,
nami nimeweza kuelewa,
that there are two paths,
ya kwamba kuna njia mara mbili.
One that leads into the kingdom of God,
moja inayoenda katika ufalme wa
Mungu, and the second road that leads to hell,
na ya pili inayokwenda jehanamu.
Today I well understand,
leo ninaelewa vyema,
that there will be sheep and goat nations,
ya kwamba kutakuwepo na mataifa kondoo na taifa mbuzi.
If some of you thought that this was a mere talk show,
ikiwa baadhi yenu mlidhania ya kwamba haya ni mazungumzo hivi hivi tu,
then your judgment is surely misplaced,
basi hukumu zenu kwa kweli zimekosea.
Because now we understand,
manake sasa tunaelewa,
that there will be sheep nations,
ya kwamba kutakuwepo na mataifa kondoo,
whose churches experience the latter revival,
ambayo makanisa yake yana uvuvio wa nyakati za mwisho,
and there will be goat nations,
na kutakuwepo na mataifa mbuzi.
The sheep nations can be compared to the five wise virgins.
Mataifa kondoo yanaweza kulinganishwa na wanawali tano
wenye
busara,
the oil,
waliokuwa na mafuta,
who finally enter,
ambao hatimaye wanaingia,
the kingdom of God,
katika ufalme wa Mungu.
And the goat nations,
na mataifa ambayo ni mbuzi,
defines,
yanaelezea,
the church of the foolish virgins,
kanisa la wanawali wapumbavu,
who fail to enter,
ambao wanakosa kuingia,
because they lack the oil,
manake hawana mafuta.
This panel discussion is most important.
Haya mazungumzo ni nyeti zaidi.
It touches on the eternity of nations.
Yanagusia umilele wa mataifa.
So precious listeners,
na kwa hivyo wasikilizaji wa dhamani,
as we continue,
tunapoendelea,
I want you to understand
ningependa mkapate kuelewa
that we are indeed very blessed
ya kwamba hakika
to have the man of God with us here
kuwa na nabii
in the studio.
Kuwa na nabii wa Mungu pamoja nasi hapa kwenye studio.
The man of God, the prophet,
mtumishi wa Mungu nabii,
will finally make the ultimate declaration.
Hatimaye ataweza kutoa maneno ya mwisho
in this panel.
Katika haya mazungumzo.
Without wasting much time.
Lakini sasa bila kuchukua wakati mwingi.
Without any further delay.
Na bila kuwachelewesha.
I would like now to hand over the microphone to our beloved Bishop Dr. Onjoro.
Sasa ningependa kumpisha askofu wetu mpendwa Daktari Onjoro.
Thank you so much, Pastor Michael.
Asante sana mchungaji Michael.
I right away want to invite Bishop Litunda.
Moja kwa moja nataka kumkaribisha askofu Litunda.
Thank you so much, Bishop Dr. Onjoro.
Asante sana askofu Daktari Onjoro.
Once again, I'm so blessed to be here this morning.
Mara nyingine nimebarikiwa sana kuwa hapa asubuhi ya leo.
We have had a very mighty discussion here.
Tumekuwa na mazungumzo makuu zaidi sana hapa.
Since last evening.
Tangia jioni ya hapo jana.
We have had this panel discussion.
Tumekuwa na haya mazungumzo ya pamoja.
And we have been discussing about revival, end time revival.
Na tumekuwa tukijadili juu ya uvuvio wa nyakati za mwisho.
Not just in Kenya, but to all nations.
Na sio Kenya pekee, lakini pia katika mataifa yote.
I stopped at a point.
Niliwachia mahali pale.
Where I promised that I would be looking at the revival in Nairobi.
Ambapo niliahidi ya kwamba nitakuwa nikiangazia uvuvio kule Nairobi.
As I noted earlier in the discussion,
na kama vile nilivyosema mwanzoni katika majadiliano,
the Lord called me from active service in the public service.
Bwana aliniita toka katika huduma kwa serikali.
And the Lord sent me to Nairobi through his servant the prophet.
Na Bwana akanituma kule Nairobi kupitia mtumishi wake nabii.
When I came to Nairobi,
nilipokwenda Nairobi,
like any other metropolis cities,
kama vile miji ingine yoyote ya kisasa,
I was struck with the kind of resistance.
Nilishangazwa na ile namna ya ugumu.
To the word of righteousness and holiness that I met.
Kwa neno la utakatifu na uhaki ambalo nilikutana nayo.
There was deliberate resistance.
Kulikuwepo na pingamizi dhahiri.
To this message.
Kwa huu ujumbe.
And more so from the church.
Na hasa sana toka kanisani.
I want to confess.
Ningependa kuungama.
And I know many of you are in metropolitan cities.
Na najua kwamba wengi wenu ambao mko katika miji ya kimetropoli.
May have faced this kind of resistance.
Labda mmekutana na aina hii ya pingamizi.
But I want to assure you here this morning.
Lakini nataka kuhakikishieni hapa asubuhi ya leo.
That the zeal for God.
Ya kwamba ari ya Mungu.
Enabled me to stand.
Iliniwezesha kusimama.
The man of God,
mtumishi wa Mungu nabii,
the prophet,
nabii,
had before I came to the city,
kabla nije mjini,
planted a church.
Alikuwa ameinua kanisa.
But we know,
lakini tunajua,
the man of God,
ya kwamba nabii wa Mungu,
is not a pastor.
Yeye si mchungaji.
He is a prophet for all nations.
Yeye ni nabii kwa mataifa yote.
And therefore,
na kwa hiyo,
I realized that
nikatambua ya kwamba
the church in Nairobi,
kanisa la Nairobi,
and God was depending on me,
na Mungu alikuwa ananitegemea mimi,
to nurture and take care of this baby,
niweze kumkuza na kumlea mtoto huyu,
so that this baby didn't have to die prematurely,
ya kwamba huyu mtoto asije akafa kama hajafikisha miaka.
Based on that understanding,
na sasa kulingana na ufahamu huo,
I had to fold my sleeves.
Ilibidi ya kwamba nijipange.
However,
lakini hata hivyo,
there was still resistance.
Bado kulikuwepo na pingamizi.
To the gospel of repentance.
Kwa injili ya toba.
Righteousness and holiness.
Uhaki na utakatifu.
People came to church.
Watu walikuja kanisani.
But most of them had impervious hearts.
Lakini wengi wao walikuwa na mioyo migumu.
Hard like rock hearts.
Mioyo migumu kama mawe.
But.
Lakini.
I remember and I recall very well.
Nakumbuka vizuri sana.
One day the man of God the prophet rang me.
Siku moja mtumishi wa Mungu nabii akanipigia simu.
And he told me.
Na akaniambia.
Pastor Litunda.
Kwamba mchungaji Litunda.
God wants you to develop structures within the city of Nairobi.
Ya kwamba Mungu anataka ukaanze kuinua maeneo katika maeneo ya Nairobi.
For the church of Nairobi.
Kwa ajili ya kanisa la Nairobi.
And from that day.
Na sasa kuanzia siku hiyo.
I knew that the Lord was depending on me.
Nikatambua kwamba Mungu alikuwa ananitegemea.
To serve in Nairobi.
Ili nikatumike Nairobi.
And establish this church in Nairobi.
Na kuliimarisha kanisa lake Nairobi.
That made me to even fold my sleeves further.
Na hiyo ikanisababisha hata nikajiami kiwango kingine zaidi.
I want just now to remind you.
Na sasa ningependa kuwakumbusheni.
Those of you who are listening to us this morning from other nations.
Wale ambao mnatusikiza asubuhi ya leo toka katika mataifa mengi.
You may be operating within cities like this one of Nairobi.
Labda unafanya kazi katika miji mojawapo kama huu Nairobi.
You may be looking at yourself as a miniature.
Labda unajitazama kwa kujidunisha kuwa mtu mdogo.
But I want to tell you.
Lakini nataka nikwambie.
It is not about you.
Ya kwamba si juu yako wewe.
It is not about your power.
Si juu ya nguvu zako.
Your education.
Wala masomo yako.
I said earlier your theology.
Nilisema mwanzoni kwamba si theolojia yako.
But it's only by the power of the Holy Spirit.
Ila ni kwa nguvu za Roho Mtakatifu peke yake.
That we can be able to achieve this.
Ndipo tunaweza kupata haya.
I'm just reminded of the story of Gideon in the Bible.
Ninakumbushwa juu ya hadithi ya Gideoni katika Biblia.
When God called him.
Wakati Mungu alimuita.
To that very big responsibility.
Katika lile jukumu kubwa zaidi.
To go out and fight for the children of Israel.
Ilia kwamba akaondoke na kwenda kupigania wana wa Israeli.
He was scared.
Aliogopa.
He did not understand how he was going to do it.
Hata hakuelewa jinsi ambavyo angeweza kutekeleza.
In fact, he described himself as the least in their family.
Na hakika akajielezea kuwa yeye ndio mdogo zaidi katika jamii yake.
But
lakini
God used him.
Mungu alimtumia
to get victory for Israel.
Ili kupata ushindi kwa ajili ya
so
Israel.
God can also use you wherever you are.
Na kwa hiyo pia na wewe Mungu anaweza kukutumia popote
ulipo. So long as you are there willing and ready to serve him.
Bora tu uko pale una hiari na uko tayari kumtumikia.
He is looking for a vessel that is willing.
Anatafuta chombo kilicho na hiari
and submissive.
Na kilicho tayari.
Hallelujah.
Hallelujah.
You may be a nobody.
Labda wewe si mtu.
But the Lord can use you to achieve his purposes.
Lakini Bwana anaweza kukutumia ili kukamilisha makusudi yake.
Now we are talking of preserving.
Na sasa tunanena juu ya kulinda.
And protecting revival in the nation of Kenya.
Na kuhifadhi uvuvio katika taifa la Kenya.
What a precious place to be.
Ni mahali barikiwa kiasi kipi kuwa.
It is so mighty.
Ni kuu sana.
That we have this kind of revival in this nation.
Ya kwamba tuna namna hii ya uvuvio katika taifa hili.
And we surely.
Na kwa hakika.
Need to protect it and preserve it.
Tunahitajika kuilinda na kuhifadhi.
Father.
Na tukiendelea.
The man of God rang me again.
Mtumishi wa Mungu nabii akanipigia simu mara tena.
I'm just trying to explain something here which is very very important.
Najaribu kuwaelezeni jambo la muhimu zaidi mahali hapa.
The man of God rang me again.
Nabii wa Mungu akanipigia simu tena.
And told me.
Na akaniambia.
Pastor Litunda.
Kwamba mchungaji Litunda.
Now.
Sasa.
It's time for you to take the church outside the four walls.
Huu ndio wakati kwa kwawe kupeleka kanisa inje ya kuta nne.
I didn't understand what he was talking about at that time.
Sikuelewa kile ambacho alikuwa anazungumza juu yake wakati huo.
But he told me.
Lakini akaniambia.
You will have your normal service.
Ya kwamba utakuwa na ibada zenu za kawaida.
Every Sunday.
Kila Jumapili.
But in the afternoon after service.
Lakini sasa wakati wa alasiri baada ya ibada.
Take out the worship team.
Unaweza kukichukua kikundi cha kuabudu.
I thank God because of his faithfulness.
Nashukuru Mungu kwa ajili ya uaminifu wake.
The church in Nairobi has now a very established powerful worship team.
Kanisa la Nairobi sasa lina kikundi cha kuabudu ambacho kimeimarishwa sawa sawa.
So the man of God told me that now after service take them to the open grounds.
Na sasa mtumishi wa Mungu nabii akaniambia kwamba baada ya ibada wapeleke katika uwanja wazi
within the estates of Nairobi.
Katika mitaa mbalimbali ya Nairobi.
We did that faithfully and obediently.
Na tukafanya hiyo kwa uaminifu na kwa utiifu.
Because I knew God was speaking through his servant the prophet.
Manake nilijua kwamba Mungu alikuwa ananena kupitia mtumishi wake.
And I'll be saying here.
Na nitakuwa nikisema hapa.
That is important to listen to the voice of the Lord through his servant the prophet.
Ya kwamba ni muhimu kuisikiza sauti ya Bwana kupitia mtumishi
wake. And once you listen and obey that voice.
Na bora tu utakaposikiliza na kuitii sauti hiyo.
You will never go wrong.
Hautawahi kupotoka.
So we went out.
Na kwa hiyo tukaenda.
After every service.
Baada ya kila ibada.
We had a team of worshippers going out with pastors.
Tulikuwa na kikundi cha waabuduo wakienda na
wachungaji. But we had been advised by the prophet.
Lakini tulikuwa tumeshauriwa na nabii.
They just come out worship.
Ya kwamba waende tu na wakaabudu.
And then in between you read a verse.
Alafu katikati ya ibada unasoma kifungu.
And then you close up and go back home.
Alafu mnafunga na kurudi nyumbani.
We did that the first time.
Tukafanya hivyo mara ya kwanza.
And it struck us very, very, very big.
Na pia na sisi katupata vikubwa kweli kweli.
Because before we left.
Maana kabla tu ya kuondoka kwetu.
We didn't preach.
Hatukuhubiri.
But people came.
Lakini watu wakaja.
They wanted to receive the Lord.
Walitaka kumpokea Bwana.
And they surely received the Lord.
Na hakika ni kwamba walimpokea
Bwana. It was glorious.
Ilikuwa ya utukufu.
It was mighty.
Ilikuwa kuu.
And then we realized that they wanted to know where the church is.
Na tukatambua kwamba pia walitaka kujua kanisa liko wapi.
We explained to them.
Na tukawaelezea.
Now after that.
Na sasa baada ya hapo.
We continued with the program.
Tukaendelea na kipindi.
Every Sunday we have been out.
Kila Jumapili tumekuwa nje.
In the neighborhoods of Nairobi, we have been in Kasarani, we have been in Umoja, we have been in Kibera, where people are living.
Katika maeneo ya makazi ya watu.
In the estates.
Katika mitaa ya Nairobi kama Kasarani, Kibera.
And during this worship.
Na sasa wakati wa ibada hii.
I was just explaining that these people are staying in the estates.
Nilikuwa naelezea kwamba watu hawa wanaishi mitaa.
Outside the central business area of Nairobi.
Nje ya katikati mwa jiji la Nairobi.
So as we continued with this program of worship in the afternoons after service.
Na sasa tulipoendelea na ratiba hii ya kuabudu baada ya ibada.
We realized that we needed to have a better way of communicating with these people about where the church is.
Tukatambua kwamba tulihitaji njia bora zaidi ya kuwasiliana na watu hawa juu ya kanisa.
So that we can be able to trace them and baptize them after receiving the Lord.
Ili ya kwamba tukaweze kuwafuatilia na kuwabatiza baada ya kumpokea Bwana.
So we came out with flyers which were introducing the church and where it is.
Na kwa hivyo tukatokea na flyers ambazo zilikuwa zinatambulisha
kanisa
na mahali lilipo.
And it has worked mightily.
Na imefanya kazi vikuu.
We have baptized many people. The last baptism we had in Nairobi was about 400 people.
Tumewabatiza watu wengi zaidi.
And even as I'm talking now.
Na ubatizo wa mwisho Nairobi ilikuwa watu 400 na
many
sasa.
Many are demanding for baptism.
Wengi wanaitisha ubatizo.
Last weekend.
Weekend iliyopita.
We had 3 groups of worshippers, 3 teams.
Tulikuwa na vikundi vitatu vya waabuduo.
Spread out in the whole of Nairobi.
Wakiwa wamegawanywa kote kote Nairobi.
And the people have received the Lord after that worship is big.
Na watu ambao wamempokea Bwana baada ya ibada ni kubwa.
So what I'm saying here.
Kwa hivyo kile ambacho nasema sasa.
When you listen to the voice of the Lord.
Ya kwamba unapoisikiza sauti ya Bwana.
When you listen to the voice of the Lord.
Unapoisikiliza sauti ya Bwana.
You don't have to struggle.
Hautangangana.
And in those meetings.
Na katika hiyo mikutano.
We never asked for any offerings.
Hatukuwahi kuuliza sadaka yoyote.
And this is what we had been taught by the prophet.
Na hiki ndicho tulichofundishwa na nabii.
He didn't have to teach us, but we know that money.
Hikipidi kwamba, lakini tunajua kwamba pesa.
Is the source of all problems.
Ndicho chanzo cha shida zote.
So in our meetings after the worship.
Na sasa katika mikutano zetu baada ya.
We never collect any offerings.
Hatusanyi sadaka zozote.
In fact.
Na hakika.
We discovered some people had come with offerings.
Tukatambua kwamba kuna watu waliokuwa wamekuja na
sadaka. I think this was based on what they know they used to do.
Na nadhania hii ni kulingana na kile walikuwa wamezoea.
But we told them no.
Lakini tukawambia la.
Here we have just come with the word for you.
Hapa tumekuja na neno tu kwa ajili yenu.
We have come with the word.
Tumekuja na neno.
We have come to tell you that you need to prepare for the coming of the Lord.
Tumekuja kuambieni ya kwamba mnapaswa kujiandaa kwa ajili ya kurudi
kwake
Bwana.
So it has been tremendous in the city of Nairobi.
Na kwa hivyo imekuwa kuwa ajabu katika jiji la Nairobi.
Apart from that.
Na kando na hiyo,
the Lord also opened up another door.
Bwana pia akaufungua mlango mwingine.
The youth, on realizing what was coming out of the worship,
vijana walipotambua kile kilichokuwa kikitokana na kuabudu,
they now came up with a program of going also to the estates.
Na wao pia wakaibuka na kipindi cha kwenda kule mitaani.
Door to door.
Mlango baada ya mlango.
Especially every Saturday in the afternoons.
Na hasa sana ni kila Jumamosi
alasiri. The youth go out.
Vijana wanatoka.
And I remember in one of those meetings out there when they are going from house to house.
Na ninakumbuka kwamba katika mojawapo ya hizo misheni wanapoenda nyumba kwa nyumba,
50 people received the Lord.
Watu 50 wakapokea Yesu.
And these people have come to the church.
Na watu hawa wameingia kanisani.
It is so wonderful and marvelous.
Ni kubwa kabisa tena ya kupendeza.
So now what has happened, now we have presently 13 churches in Nairobi.
Na sasa kile ambacho kimetukia ni kwamba hivi sasa tuna makanisa ya jumla 13.
They are overflowing now.
Na sasa yamefurika.
And soon.
Na hivi karibuni.
We are opening up another 4 churches.
Tunafungua makanisa mengine 4.
Within Nairobi.
Katika maeneo ya Nairobi.
So the revival in Nairobi is tremendous.
Na kwa hivyo uvuvio wa Nairobi ni mkubwa.
Apart from the youth and the worship.
Kando na vijana na waabudu.
We have the program for a projector.
Tuko pia na kipindi cha projector.
Where every Saturday afternoon evening,
ambapo kila siku alasiri ya Jumamosi
mpaka
jioni,
in fact beginning on Friday evening,
na ni kuanzia jioni ya Ijumaa,
we have a team which goes out with a projector with the messages of the Lord.
Tuna kikundi ambacho kinatoka nje na projector na
jumbe za Bwana. The word of the Lord is life.
Neno la Bwana li hai.
It is living.
Liko hai.
As people have listened,
wakati watu wamesikiliza,
to these messages of the prophet,
hizi jumbe za nabii,
and the messages from the meetings we have had all over this country,
na jumbe ambazo tumekuwa nazo katika mikutano mbalimbali kwa nchi,
they have been so touched.
Wameguswa kweli kweli.
In fact, in one place someone asking whether this is in Kenya,
na hasa mahali pamoja watu wakauliza
kama is outside this nation,
ama nje ya taifa hili,
and whether this has been happening in this country,
na ikiwa hii imekuwa ikitendeka katika nchi hii,
and there has been a real big revival out of those messages.
Na kwa kweli kumekuwa na uvivio mkubwa kabisa tokana
those
na
messages hizo. Have been touching people. That word,
hilo neno limekuwa likiwagusa,
the power that is in that word, the anointing that is in that word,
nguvu na upako uliomo katika neno
hilo, has surely been touching people.
Kwa kweli umekuwa ukiwagusa watu,
and people have been receiving the Lord.
Na watu wamekuwa wakimpokea Bwana.
So this is the kind of revival we have in Nairobi.
Na kwa hivyo hii ndio aina ya uvuvio tulionao Nairobi.
We thank the Lord so much for what he's doing in Nairobi.
Tuashukuru Mungu sana kwa kila ambacho anafanya Nairobi.
What I want to say to the nations who are listening to us this morning.
Kile ambacho ningependa kuambia mataifa wanaosikiza asubuhi ya leo.
I know many are desiring to have this kind of revival that we have in Kenya.
Najua kwamba wengi wanatamani kuwa na aina hii ya uvuvio tulionao Kenya.
What I want to say is.
Kile ambacho ningependa kusema ni hiki.
That the Lord,
ya kuwa Bwana,
the Lord is never irrelevant.
Bwana si kwamba hana maana.
He is never irrelevant.
Si kwamba hana maana.
And when he sends his servant, a prophet,
na anapomtuma mtumishi wake nabii,
we need to hearken to his voice.
Ni lazima tukazingatie sauti yake.
We need to surely hearken to his voice.
Tunapaswa kuisikiza sauti yake.
May the Lord bless you.
Bwana na awabariki.
Shalom.
Shalom.
What I long for, holiness, oh, what I need. Oh, yeah. Holiness, yeah. Holiness is what you want from me. Oh, yeah. Yes. Righteousness, righteousness is what I long for. Righteousness is what I need.
That's what I need.
Righteousness, righteousness is what you want for me, so take my heart.
Take my heart and more.
brokenness is what I long for. Brokenness is what I need.
Gotta be broken.
Brokenness is what you want for me.